Ati 1, toto nikapenga mekam 2, liko kutusikia tuvifiam 3, ring the alarm. Game bubu tunacheza Peter Pan. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, tunacheza game bubu.
Ati game Johnny Bubu, napiga joki spoti ni kichomesha kinduku. Nadunga dima spoti sina cheki ni naluku. Napiga dewa safi na mistari za kizungu. Napiga bus manze kwanza brida Johnny Duku. Na jagas manze kama fuel ndani ya tuku. Na speed bus na maniga cheki kwanza luku. Na ngeusia kwa oni nyonya bado jo kwa dudu. Relax, piga moshi mbili jo simbulu. Ini bus bila dis cheki sinanga machungu. Mtapiga jo kelele mkidei Johnny Juju. Na vuva jo wa bebe wakisikia game ni bubu. Cheki, ati sare za dogi londa ipanda kiunu kumiguwe kajunda ipiga kiutundu na kadem ni huu suzi mkula dina njugu. Ay, yeah yeah, au siyo check.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, yo, cheza game bubu.
Bazenga,
bubu, tunacheza game bubu.
Yo, game ni bubu ukiweza nyonga nduru. Bazenga jina bigi na lipangadi ushuru. Mana big man bazuna katululu. Denje ina minje lakini ya ikosi bluetooth. Kutuma vida sizi cheza gwa kwa mbulu. Zakina Mia Khalifa na wale new school. Kabla mechi konza ndakuvu wanjumu. Nyap matisha nbrida mini guru. So basi wine baby wawakwa. We basi wine ukiromboso na nichocha. Kila design na warazi tunawatoka. Tunaga time na mafala warudi ocha. Si wa resign neza fika beige unaweza. Maziwa iko kwa sasa zero pressure. Mishinda galab kama professor na Dexter. Uliza hata itwa na kushonani Fadela.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, tunacheza game bubu.
Ati fast marinate tena nika serene na doba za wagenge. Apo ndio tutarileta ha. Wanya west minapenda iyo moral. Tik tik jok dogo dogo kirombosa. Nikali nikali mistari kali nikali. Nishaka kemba kana marasa yani kunye. Nishaka penda yendio body bend. Yani digi 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 denda. Niko shua leo nishapata katenda. Nakadem pia shua siwa mapakoza shua. Dem sweet kama sugar na mashash. Kana vuta all white snow white. Kana fanya jona ema ataka niko kete. Dogo dogo kukasesa aya. Dogo dogo kukasesa aya. Kameshika dogo dogo kukasesa aya. Dogo dogo kukasesa.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Bubu, tunacheza game bubu.